Records. Zacha.
Mama. Mama, baby, squeeze, stuck my Benzy. Mama, made, squeeze, not rub, not Benzy. Mama, baby, squeeze, stuck my Benzy. Mama, made, squeeze, not rub, not Benzy. Squeeze, stuck my Benzy.
Mzuli kapita wa unameja, mtoto nyuma kaja, katema sumu kaja. Mtoto mzuli kapita wa unameja, mtoto nyuma kaja, katema sumu kaja. Kama unapuza, puza, puza kingani. Kama umechoka, amba, amba kanjani. Kama unapuza, puza, puza kingani. Kama umechoka, amba, amba kanjani.
Mama, baby, squeeze, stuck my Benzy. Mama, made, squeeze, not rub, not Benzy. Mama, baby, squeeze, stuck my Benzy. Mama, made, squeeze, not rub, not Benzy. Squeeze, stuck my Benzy. Squeeze, not rub, not Benzy. Squeeze, stuck my Benzy.
Squeeze, not rub, not Benzy. Yeah. Sam's up to pick up peach and talk up, like a pole, see. Kisha kibunda watakuchuna na ngozi. Mapenzi pesa kama una pesa yatakutoka machozi. Natural wezi kufosi 26 ila sotozi. Ni mtu mbadi awajiga wenzako wakukwambia. Walilianzisha wakona kisanga wakakimbia. Jays nyingi ni mpaka nyingine zinajirudia. Kama mnangoja nijie kupoteza basi sawa mkae tu kukutulia. And kukuza cheche. Kibati sana wala si mkweche. Chains nyingu sitake tuzungulize pete. Emba boshen kwenye ngoma moja na mbuzi. K.O. sete. Couple. 7, 7, 8.